kize kisera kyange bwatyo nansengulaku kawunga kamuwogo nandaza mu nsuku ezigudde akaleka nze era nsekerera abakeeraano ne beekanula bambi bakeera mu nkoko ne banyulwa njuba enkomerero baffe ebikyayi b'ekkata bikalu zebibibyo ntengudde si kyekulusanya walukagga nkimanyi nti okufuna kiba kitone kale ne bw'olitabaala obunaabaganga okuggyako olwana ku kya babindula mbuto naye nga kyonoogabanayo byoya byansuwa oyo yatonderwa okuba nti ali bamufunyi sebone bw'alisobola ezo ture z'amagi bwebyo bye musiiba mu banuuza mbu atafune okakasa oli musangazi bye muyenga kolwo lw'olitegeera entegeka za mukama yatafune ne bw'omuwa akataleko wino bweriba bbanga ddene emyaka kakiba ebiri oli musanga yeewolangege ku midaala nze mugenda kuntegeera bwe mutyo mpola mpola daaki neyankyawa muzze ku kifuba omwebaze nnyini byonna okuntonera ekkula mbayigira ebinyuma mu ngero obuwagizi oyo namuyimba ow'empindi ye mukadde ennyabo ze nnava mu ntumbwe z'omusajja agwana ente ekiriza nto kisirinnya buyondo ndi muzukulu w'omugenzi maawula ekinyerere senga punya bulangiti inawe nsongera musonga kewe kabaka munange kyekintu mikwano wano gye twalabye lwaki olwana gw'ofunye okugukyajamya ekyo gy'omanyi nokoddeyo wano okukyakira gwakyali n'abazadde bakwagala ddunda osinga awo empuguma ng'ayita misimu bambi bazadde be nga zeziyita embuyaga nze abo nsisinkanye okumu nga bafunye n'ennusu yesongodde obwamulekwa bwe bumwasiranya omusanga ajula singa nti maama abaddewo bino ebirungi byenfunye naye n'agayako gwa mulina omulanga ky'okumulabya ennaku emifaliso osula ku fitafoomu ne bbiya muzadde wansula ku bideeya munda bya ssubi n'akagoye akooza kiro kuba alina kamu wagagga wadde yeeresanga akanyamasebo n'awuuta entulanga n'ekyayanywa bikalu nga kyamanyibwa akaddiwa singa onooyiga gw'oli muyambaga mwaminda samuweddemu mu bwongeera mbisolo okuyisa embuzi kubanga yeewalira nga bagitwala ku ttale ani akutuusizeeyo kalombeka ennusu yetaata weeyawa sukulu fiizi n'ojulwa obusanyusa omuzaddewo obuba butono ndaba kyokka ate ne ssabbuuni amusaba waayubu n'abo baliraano abaamukoowa ddata kyayala omunyu gwasiba abapeeka olimba jjo bakuwana wano oguze bbenzi sempala ng'olina n'ettata ezisuubula amatooka eyo muzaddewo asaba akagaali okugenda enkozi oluusi bakamumba n'akuba akanuulo jjukira kitaawo ye yali omu ku bafuna mpola kyokka yagwane ku mabanja weerera embuzi n'akolimanga ti okuzaala kwamufa bbule nzaaba engeri eyambeerako omugumba omuzadde tagulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina geemakulago tokwatibwa nsonyi ng'omulaga mbanno gwatolijjawo omulundi gw'otafune mu dduuka omuzadde tagulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina geemakulago tokwatibwa nsonyi ng'omulaga mbanno gwatolijjawo omulundi gw'otafune mu dduuka okyawa maama w'emyaka omala esatu n'atuma n'ababaka ogendeyo nga tomuka najja alwala ng'abamuwa obuyambi b'ebbali amagezi g'olina ggwe n'enkoko ekusingako obukoko gy'obujjeko enkulu ebuzaala addala ogikweke n'eddakiika ziwera abiri oluvannyuma ogikomyewo mbuto ojja kulaba obujaganyanga bulabye omuzadde wabwo bonna ne bwetoloola okwaniriza ekkula lwakuba nti enseko z'enkoko nzibu zakulaba naye ebisolo ebindi embuzi ssaako ne pusi gwalinamu amagezi obaleese okupoosya ddala mbutuufu maama w'omufudde mulabe kyokka ate oli kusimala yombokera nnusu n'erinnya zakutuumya edde erya nkommane linda lw'oli watula nga zikugeyengula ng'olwofuusa emboozi mbirabo by'endigi ate sinakindi n'obulwadde musemukago laba bwojja owumpuku munzungirira nnyini bunna okomawo mbazadde bo tokyali muntu nze kale yadde sirina nnyo lupiiya nkumu naye akakatono k'ennina kwempeereza mmami kambeere nga sirina mbalambulera bwembategeeza embeera bakuma emyoyo ddala emyezi mwenda maama waawanirira ebbuto n'omutuuza mu ddagala n'okunywa ebikaawa ajja peeruka maama wange kufuuka kkala bameka b'owulira kwembuto abazijjamu kokafeera ddagalwa kuba nnyina takyalabwa era mbu yaali mulazi omukwano baaba baabo weene yeewuunaganya kukaabya n'ensiga oluusi ne byabaakola sebaabivaako kale n'omukwano gw'obuzadde gwe gukyakira gwakyali n'abazadde baago olinamakula obanga tonnanywa sukaali osooka eddadi naye kikoyisha mami yazaala n'alera omuzadde tagulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina g'emakula go tokwatibwa nsonyi ng'omulagamba nno kwata olijjawo omuwundi gw'otaafune mu dduuka omuzadde tagulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina g'emakula go tokwatibwa nsonyi ng'omulagamba nno kwata olijjawo omuwundi gw'otaafune mu dduuka osoma ebyawandiikibwa mu bupanyiri mu kuruhaani ne bayibuli ojja kulaba tinno yaalitya muzadde weera yaatya mukama bw'abajoonyesa loolizaawo ojja kwokebwa abo abakyala b'oliko obazudde bukulu kale okukukyaya bakadde baawoota eby'ebbali bw'oba olumbye katale kusuubula ngoyi laba w'owunza oleese ffene mu fundu nze kale banyumiza mbu nga nkyali ka bebi bannalwala mu ngeri yasusse mbe wali olabye ngera tewali alina n'assuubi nti naawona nze waali weeyalyange segesa okuzingama mungu bambi n'abayambako bw'atyo mpola mpola omanyi lubaale embeera ng'okanya n'enjala nassuuka naye nabaleka ddala seke babatunze buli ke baalina ntera empone kale buli lwenzijjukira ebyondeka n'emmere nengula kasukaali n'eri eggaati eddene ez'engege z'omulwera ntwala ssatu ko n'ennyama ensava ne balya ne badimbuka naye okugjako ow'obwongo nga bwajjula ssupa bw'ozaala n'osuumusa ojaagaana nnyini gw'ataazingamako oba okufuuka kiwaya awo alirowoozezza omwana bw'atawanya weserunjo gy'ogulangayo kakkiro k'embuzi bambi n'omutwalira omukadde wesemakula n'oyo nnalukwago gwe wafambisa entegetege bw'otakola ekyo ng'entasiima ye mukwano gwo naawe akyali n'abazadde beeyo yenkola abantu bangi abakulidde mu bazibu enjolo n'akula n'abuuza bakadde b'engazi empewo nga baafa n'alaba bifaananyi bangi bafiira mu kuzaala n'aleka bebi ne kataloza ku buwoomi bwa bbeero bukyakira bambi ke kato ne bakapiika amata mu nkopo bwe naalabye ku bazadde bo ddala oli mu ggulu omuzadde tagulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina g'emakula go tokwatibwa nsonyi ng'omulagamba nno gw'atolijjawo omuwundi gw'otaafune mu dduuka omuzadde tagulwa ne bwaba w'amalibu yoyo gw'olina g'emakula go tokwatibwa nsonyi ng'omulagamba nno gw'atolijjawo omuwundi gw'otaafune mu dduuka ekitiibwa kyo kigudde mbitaka jime olw'okusanga maama wo obeeya n'ennaatume najja kuyita okugenda gy'ali ne weekweka ate b'osooka omulaba n'oweta amakoona yadde kabi nnyo ng'era kampi baaba kambaliga keekaakuzaala omuzadde nedda tagulwa tokwatibwa nsonyi kukyatula nti oyo mmami nti owa ye taata gwe nasimbuka mu ntumboyi weseba oli wa kitalo naye omuzadde y'ensulo nawalwanyisa abasajja mukaddaadija oyakuswaza gw'otya n'okulaga mu bannoobo yeyazaala gw'atemyanga ebimyaso mbaga balizo okukwata byenjogedde basebo bebanya bateekinge okubisa mu nkola nja kudda ne paasa z'ebyabo nga njolo nkomawo wiikendi ngenze mu bakadde mbaagaliza okukwata byenjogedde basebo bebanya bateekinge okubisa mu nkola nja kudda ne paasa z'ebirabo nga njolo nkomawo wiikendi ngenze mu bakadde ka Muzadde tagulwa ne baba wa malibu yoyo gw'olina ge makulago tokwatibwa nsonyi ng'omulaga banno kuba tolijjawo omulundi gw'otafune mu dduuka Muzadde tagulwa ne baba wa malibu yoyo gw'olina ge makulago tokwatibwa nsonyi